New star. Pitila. This is 31 the world. I'm sorry for COVID-19. Corona, kutoka wapi corona wewe?
Corona,
kutoka China corona wewe?
Corona,
kutoka wapi corona wewe?
Corona,
kutoka China corona wewe?
Corona,
Batoza, tinedi corona wewe?
Corona,
Batoza, tinedi corona wewe?
Corona,
sente yo.
Corona,
abirinia bari.
Corona,
boda yo.
Corona,
kanisa yo. Kutoka wapi corona wewe?
Corona,
kutoka China corona wewe?
Corona,
kutoka wapi corona wewe?
Corona,
kutoka China corona wewe? Botadi, baliku corona wewe? Botadi, baliku corona wewe? Sukulu yo, saluni yo, asiyodo, mupira yo. Motoka, atiku corona wewe. Motoka, atiku corona wewe. Corona, kutoka wapi corona wewe?
Corona,
kutoka China corona wewe?
Corona,
kutoka wapi corona wewe?
Corona,
kutoka China corona wewe? America, Germany, Australia, Europe, dunia mzima corona, corona wewe. Dunia mzima corona, corona wewe. Corona, kutoka wapi corona wewe?
Corona,
kutoka China corona wewe?
Corona,
kutoka wapi corona wewe?
Corona,
kutoka China corona wewe?
Corona,
be serious. Always wash your hands with soap. Original P Dilla, Atoro New Star. COVID-19. Lockdown. Kutoka wapi corona wewe?
Corona,
kutoka China.